Razor Touch.
Chunky supplier.
Mama huu mwanamke wa ndoto zangu mimi, maumivu kaniachia. Oh mama huu kweli mapenzi yana la dunia. Oh mama huu kipenzi cha roho yangu mimi, maumivu kaniachia. Oh mama huu ninatafuta pesa mfuwa yangu juwa langu, nikipata hili nile na yeye, lakini bado hakujua samani yangu, kaniacha kosa nisilijue. Ninatafuta pesa mfuwa yangu juwa langu, nikipata hili nile na yeye, lakini bado hakujua samani yangu, kaniacha kosa nisilijue. Kuna nalia mama jiwa wangu ni karuka jiwa wangu.
Tanga naijua, Mtwara naijua, Dodoma
moyo ndo nyumbani,
naijua Tabora naijua, Arusha naijua, Singida
moyo ndo nyumbani,
mimi naijua Songwe, mimi naijua Mbeya, naijua Iringa
moyo ndo nyumbani,
naijua Kigoma, naijua Dar es Salaam, naijua na Pwani
moyo ndo nyumbani,
nimefika Ndanda, nimefika Masasi, wanangu wa Mangaka
moyo ndo nyumbani.
I'll show you.
Kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.